Gudalangi hambile sithandwa sami ngikukhumbulile baby wami ngihambile ngibonile akekho ngazi njengawe thatha umzimba wami ngezandla zakho Konko kwama phansi kwakho Ngishaye ubusuku bonke Ngishaye ubusuku bonke Down, in, out, give it to me slowly, baby. Phezulu, ungilalise ngesiphundu. Ngiphendule, ngangikhalisi kakhulu. Baby, soba mnandi, kuze kuphele lobusuku. Kiss me, baby, ooh, right there. Ngishaye ubusuku bonke. Ngishaye ubusuku bonke. And receive what you got on this plate. Baby, your physique will make me reach. I'm like a drain, baby, I'm weak. This is your show, oh, let me reach. From the neck to the back, now let me hear that ass clap. Now pull it out, boy, and make my bra strap snap. So hot in here, you're making my fans flap.
More music at imenati.com.